inzima. Idinga isineke nothando ukuze uphile impilo inzima. Ngaphandle kwababa nomama khona kunzima. Ngiyaphusha ngiyaphanda, ngiyaphusha ngiyaphanda ngizama impilo engcono. Ngiyaphusha ngiyaphanda, ngiyaphusha ngiyaphanda ngizama impilo engcono. Impilo inzima. Idinga isineke nothando ukuze uphile impilo inzima. Ngaphandle kwababa nomama khona kunzima. Ngiyaphusha ngiyaphanda, ngiyaphusha ngiyaphanda ngizama impilo engcono. Ngiyaphusha ngiyaphanda, ngiyaphusha ngiyaphanda ngizama impilo engcono.
Lalala, yes buddy, come la my buddy. Kinchelela na slali, siya pusha slali. Kiche misu pepa na manga bubani. Ose lele na kakata nga limali. Onga vengi bita shola mafaza misi sagala memende. Aze anga suga na mingani. This shit ain't funny, yeah, it laughy, yeah. Sometimes it roughy, but never gonna give up
here.
When I have it on, so I'm gonna push your hustle more. Never go up as I never stop. You want your food no more.
It's okay, let's bounce in the zone. As I walk in the pando, so I sense about the back time that you put up a food in my pumma little more.
When I have it on, so I'm gonna push your hustle more. Never go up as I never stop. You want your food no more.
Pillow in Zima, eating a snake and no tando. Who's the feeling? Pillow in Zima, my panda, my baba, no mama, when I want him and you're pushing your panda. Ngiyaphusha ngiyaphanda ngizama impilo engcono. Impilo inzima, idinga isineke nothando ukuze uphile impilo inzima. Ngaphandle kwababa nomama khona kunzima. Ngiyaphusha ngiyaphanda, ngiyaphusha ngiyaphanda ngizama impilo engcono. Ngiyaphusha ngiyaphanda, ngiyaphusha ngiyaphanda ngizama impilo engcono.
KS.
Ngiyaphusha ngiyaphanda, ngiyasafarisha bonke engikwenzayo. Ngenza ngomnono, hayi ngoba nakho ngibona ngingcono. Ukuthi ngiyajula mangenza izinto, nobody's perfect, nothing is hard. Vuka izizathu ungapheli amandla, lo mhlaba unzima siphila nenzondo. Noma bedlela umona, kodwa batholi nendondo. Ngingatshela abangani ababo, kuhleka enkinini. Ngicela ungangithesti ngoba uzozala endleleni. Ngibheke phambili sengcinga impilo, hayi unobili. Ungifakele i-stress, nomoya omubi, nomoya omubi, nomoya omubi.